Tabia ya unyagoni kafundwa kwa makungu isomo ye mahaba kaya jasando yanani mwagikia ya natamani nimtaja tajina ila naficha naficha naifanya siri yangu kina fulani wale wakusigina kaleta mapicha mapicha Katuruka nege wangu ha, Si mrefu, si mfupi Si mweupe, si mweusi Rangi yake ni ya kati kati Nasema kwangu wa furukuti Kwingine naokopa nuksi Mini wake milele anyaji No mana nampenda mpenda
Nani
kijana mmoja Amenifika kwaro makopa kopa
kopa
Nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
ila kumtaja o na ukopa ukopa kwa jina na muifari sije kuninyakulia kipenzi changu jamani Kesha kujituma kutoka masangoma yangu kuyatabiri Nosema nimeachika ainifiki mikosi Mola ndo mpaji nyongo mtazitabi Mchomwe jua la utosi kesheni kunjaji Wezenu kila kukicha kabla kupewa misosi Masaji masaji Napo akasirish Yani hata tukiposti hata kinimtagi Eh Simtu wa magazeti Wala peji za udaku Ilokae mjue Hata kitaki Mambo yake siri nyeti Pole ni washa kunaku Wala msiji sumue Kumsaji zaki Nampenda mpenda
Nani
Kijana moja
Nani
Amenifika kwaro Makopa kopa
Kopa
Nampenda mpenda
Nani
Kijana mmoja
Nani
Ila kumtaja o Na ukopa ukopa Kwa jina na muifadhi
Bado unanichukia Bado na kinyongo
Lighter
Moyo wako ulishazira Bado unaninunia Hivi bado una usongo Kusema bora tuachane Ndo kauli inaniuma Kila nikikumbuka sitafutane Sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka Tusijuane Nisema kwa sina Nono na juu tusinitukane Namba yangu nyingine usijefu Sipendi Tuchukiane Na ukua Kila nikikumbuka zamani Sisemi Turudiane Najua Kwa ngumu haiwezekani Ila wacho tuno
I miss you
msele gogo, penzi ni kama mmea au chepui mwogo, pale pasipo mbolea. We vile kushinda vidogo, hata vya kunitetea vikaondoka vifijo, nderemo zikapotea. Njia ya
chagua mdomo kasema na kupenda, mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi ilopewa, macho ni pepese wapi mikipofu kwako sioni. Penzi limetarakani ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Uvae baibui kanga, viatu vya kuchuchumia kangaru, kisima tuitanga, we ubanifukizia pambetu. Ukizungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nisha tafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah.
Make life. lifestyle changes, including getting your very own home with certified homes. This is a super deal that from as low as 99,000 Kenya shillings, you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
Usijenizingua, nanipa furaha kifani yangu. kutoka kwenye okada, mini takubeba. Na wenye roho mbaya, wataona mbaya, wataona fire. Jameni mapenzi kiburuge, kinaburuga. Kimenikata maini, mwenzeni watasiamini. Mapenzi na changanya, mpaka matonya na imba violeti inachanganya. Mpaka mwenzenu na imba chokoleti changanya. Mpaka na chibwa na imba jejeje. Unakiva aje, nifanye aje.
Mbingu akaumba mbara mwezi, kaumba nafsi, kaumba wivu, akaumba na mapenzi. Na kukwacha si sani, siwezi jaribu. Mana penzi kwa mzani, umenizidi mahifu. Shika vima usukani, tuende taratibu. Bada ya tuta baby koleza gia, eni tam tam kama pipi. Na kuta sweetie, arote rote. Funde kwenye kuchi kuchi, shepo vipi, kama lote. Vise cheni shadiliti, sitaki chiti, watoke toke. Kwenye moyo nimekupa siti, wendo dereva, so kukwacha. Hadithi kunja, hadithi njo, utamu kolea. Mwezenu hupa niko kwaro, ime ninokea. Visha nshuda kole iho, unalo ambea. Mtaja kubwa makwa shako, kwa kutu ongea. Tena mikuwa kenuda kitari, na mpatipa halali. Wana itaga sukari, alamba ham. Jana nilifunga nkasali, nikamuomba jalali. Tuepushe madhohari ya wanadamu. We mtamtam kama pipi, na kuta switi, arote rote. Funde kwenye kuchi kuchi, shepo vipi, kama lote. Vise cheni shadiliti, sitaki chiti, watoke toke. Kwenye moyo nimekupa siti, wendo dereva.
na finga kama na ringa ringa hakuna wako kupinga we kiboko yao vyenye uko cool vyenye uko hambo na mapenzi yako juu mie roho juu what's kind of love Asikipono na kipinda, pinda Pilo na nitike kama kinda, kinda Mini mekubali nime shundwa, shundwa Mahaba ya mwakika na ya kingayo Basi mi unielewe, hakuna mimi bila wewe Ukini zingu wa wewe, takuwa chizi unielewe I don't care, wakisema ni malaya
I don't care,
wakikusema vibaya
I don't care,
baby mi Wakisema ni malaya
I don't care
Wakikusema vibaya
I don't care
Baby mimi
I don't care I don't care I don't care I don't care
B-boy, B-boy
Come here boy, come in number one Tendo kunifanya nikapona Wana wa mwenzi Ya marathi ya mapenzi Anaposhika kipa ata sipa oni Sometimes I feel kani tope poni Akitepa ngoni uli miziki oni She turn me on Yawa yawa Baby mina benda
Trip whereby 50 by 100 goes to 500,000 Kenya shillings in installment 600,000 Kenya shillings you deposit 100,000 and the balance in 6 months.
Yeah,
mpenze kukushika mungu Sifuru kuti mimuaya Uwakakoma nogo Mwenye maungogo kukapana dogo Mia fili mia penzi umenisko Sifuru kuti mimuaya yeah. Kwa wangine mime zibambuni Uba kima penzi michuoni Mimi kwa kunyanga nyanga Mazima Njoo turn the right, baby turn the left Kuja katikati baby swing side to side Njoo turn the right, baby turn the left Kuja katikati baby swing side to side Mapenzi kikozi Acha ni watangazie Tayari, tayari, tata ni kuweke ndani Sayari, sayari, tena ni kufiche mbali Mwenye wivu wasifikie Kwa wengine ni meziba mbuni Kwa uba kima penzi michuoni Mimi kwa kunyanga nyanga Mazima Njoo turn the right, baby turn the left Kuja katikati baby swing side to side yeah. Njoo turn the right, baby turn the left Kuja katikati baby swing side to side
DJ Lighter
Kuparo Unibebe mzima ukitaka hapa tutajaza ndo Mi uvivu sina Natamani waishe la baby uvae Upendeze na ulivyo chombo wa kushangae Natamani tupewe mbawa baby tupae Tufike mbali baby we baby we Hayago Jamvua baby minta kukinga Bairando basi pina Birudi kwa nyuma na kukinga Hayako baby ringa Ikijamvua mama minta kukinga Bairando basi pina Ukirudi kwa nyuma na kukinga I wish leo tulewe mpaka tupepwe I wish ni mwonde wopa kiluka debe I wish ni mwite nasibu
Watazira, watafuba, watakosara Basi gimimo, unapokwenda baby na miminimo Taratibu kwenyuma kuna shimo Tandundo shawe Paka mapepe, shirole wambie wache kitete Yoto jipepe, tungi ukikisha tule mpepe Hayago, baby ringa Ikijamvua baby minta kukinga Bairando basi pina Birudi kwa nyuma na kukinga Hayako baby ringa Ikijamvua mama minta kukinga Bairando basi pina Birudi kwa nyuma na kukinga I wish leo tulewe mpaka tupekwe I wish ni mwonde wopa kiluka dele I wish ni mwite nasibu Yeah, yeah.
like a cookie, tamu sana. Sweet like a soup, I'm going to die. When you need me, see you as it, me zama. Mi corazón, my baby banana. Benzi hulifichi, kamani sindano itachoma. Misi ambiliki, ata wakaniro gikigoma. Ukiugusa mwili wangu, nashituka moyo ba. Benzi wangu, mishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo, wanyisi umeni kama ta. Tina usini benge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Dino sini bege kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Nikoleze, my darling. Na tukichoka tukalale. Sema hatare, lakini mimi nimekubali. Kilele ni ndo pale, basi tufike sare sare. Shika ndizi mshale, nikuvue kama kambale. Vile hawapumui, wakiri kumadui. Hawa nafiki, watajua wajui. Ukiugusa mwili wangu, nashituka moyo ba.
Resort and holiday homes in Nanyuki, whereby a unit is going for 9 million Kenya shillings with a deposit of 30% and the balance in 24 months.
Chupa ya soda, baby, nilete. za kipozeo. Sasa mambo yote ngari 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 ngara. Mahaba yamezidi matokeo. Amekaza zote nari 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 nara. Iwepo kisu kiwembe, mapanga majenjela kwako sichomoki. Umenichomo wa pembe, nimeacha mawengi, umeniosha kwa dadoki. Nikikuita baby boo, unanita sweetie. Mapenzi ya karafu, kutafuna vijiti. Yani penzi lako ni furu kiyoyozi. Hey, shula.
make lifestyle changes, including getting your very own home with Certified Homes. This is a super deal that from as low as 99,000 Kenya shillings, you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
Aisha, Aisha, Aisha. Mzuri kama kachoro budi kakupa mola. I'm like my oh my. Macho yake anavonga, just like a candlelight. Lips zake zilivoloa, kizingata, like my oh my. Gozi yake inavometa met, kama shima. Hivi we unazani, nakutamani ila nipo interested zaidi ya vile navodhania. Kinambio kampani na machache ya kukuambia. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife. And you look just like her type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman. 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 Would you be my only, my only woman? Woman. Woman.
Kama kachora kunoka madondora. I'm like my oh my. Na hivyo vimacho na keka kolori anavyo virembua. Abadisha plaka kola go spend on my dollar. I'm trying to make you my. Na hizo puzi zake kamudori anavyo vishawa. Nishajaribu kupapasa Dar es Salaam na Robia ni Mombasa. Sija mwona mpaka sasa. Wakufanana uo mshepu sasa, yeah. Maneno manungono na chuki. Eti mara kiuno mechongesha Uturuki. Uwajipu kurupuki. Benzila koni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura azini nyimi tembo kunywa maji. Watasema mchana na usiku atalala. Umebariki wa sura kwenye shindano la warembo. Acha nkupe taji. Kwanza bado kijana, kifua na paja lala. You such a beautiful woman. 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 Would you be my one and only woman? Woman. Woman. When's that gonna Aisha? Aisha. Aisha.
Kwa kiota sitoki mambo mororo. Nimenasiana hata kwa kukokotwa singoki kwa minyororo. Nishasahau samani kushikana mashati mizozo. Mapenzi gani kila kukicha vibonzo. Nimepata mwatani bila fati bila tozo. Wambea kunani na kipiki na mama nyonzo. Na nimeamua sitaki, sitaki kurudia matapishi. Chakula ya mini divai aende akanishitaki. Mahakama ni polisi, kama kuna kitu ananidai. Oh, poleni wanokonoko. Zina meta, meta, meta. Mwalifundisi kitoto kama kasomea veta, veta. Mwiteni na kiroboto, uje na mataru beta, beta. Sisi tuachoche ya moto, roku wa kereketa. Benzi
kwara zangu hata mkinichapa. Mwenye rosa kwa nini tajijua zangu niko naye sambamba. Ninapenda yake, anapenda yangu kuilamba lamba. Sifikishe ni salamu kwa yule kidudu mtu. Mwambie kutesa kwa zamu asipike marufuku. Yani ni mashamu shamu leo mambo iko huku. Nimepata bekamu fundi si butu butu. Poleni wanokonoko penzi ina meta meta meta. Mwali fundi si kitoto kama kasomea veta veta. Mwiteni na kiroboto mwje na mataru beta beta. Sisi tuwa choche ya moto roho kuwa kereketa. Penzi lina nara
chokoleti kidoti joketi katoto ni keki. Hey, nitamwaga bajeti nikapeti keti kunipeti peti. Hey, ulivojasia ukinisusia itanizidia. Hey, nangangane asitokuachia unanipatia. Hey, sambu usakajori unapenda macho yako korori. Shuru kan kajori tucheze kuchikuchi kwenye mapori. Sambu usaka jori unapenda macho yako kororoli. Shuru kan kajori tucheze kuchikuchi kwenye mapori. Alamba tam ah, alamba tena tam. Oh alamba tam ah, alamba tena tam ah, alamba tam ah, alamba tena tam. Oh alamba tam ah, alamba tena tam.
DJ Lighter.
Funny boy. No, 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 no. Alambata mutamu napenda ukita basamu unafonipa kwa mashamu shamu. Ujanita naka mukamu. Yeah, nitachuchumia na kuninginia. Nimekupania yo takusungulia kastiri waya na masufuria. Ukisima mawelala nitenguru sangara. Ukikamata munara natuliza papara. Sambu sakachori funa tango keto sinzamori. Shauru konkajori tucheze kuchikuchi kwenye mabori. Sambu sakachori tafuna tango keto sinzamori. Shauru konkajori tucheze kuchikuchi kwenye mabori.
Alamba.
Peace of Paradise, 6 kilometers from Galo Beach, 9 kilometers from Ukunda Airstrip, whereby 50 by 100 goes for 500,000 Kenya shillings. In installment, 600,000 Kenya shillings, you deposit 100,000 and the balance in 6 months.
Now hear this!
Michezo yako kinasti nasti, biggy biggy. Heavy, heavy, mama mimi napendaga. Olivo shona kunongo nongo. Ukidunga skete lafu iname chini. Unanimaliza. Ukifunga dera unanimaliza. Michezo chumbani, oi nakufa. Unanimaliza. Oh mama. Wewe ni my sugar sukari. Ulivazidi utamu, nikuite asali.
kwa mauno. Mtoto wa Salome anamwaga mpaka bone marrow.
Labda unatumia anointing oil vibaya, cause unavarambosa kwa paja rambosa. Sijawahi ona
toto uko heavy, ni bebe bebe. Nizame topeni ni gware gware. Simindi ya fundi wa kuchelewesha. Wanda slow motion.
Na wazee wa boma walisha sema niwe mama lao. Basi mindo baba lao.
Tamu walai, mwondoko wako tamu walai, ukinikuza tamu walai.
narudi azeheki. Tena ni mtu wa jimjim. Shepu ndoni na nipa wa zimzim. Na tatu ni mchore. Ila no hilo tena pendeki. Ama kweli mapenzi haya na mwalimu. Wengine hata kuniona ni adimu. Hivi tuseme arangekewa. Ama nyota yake kali ananizidi. Ama mgini nimechelewa. Kuna wengine na mponda na mwita bibi. Ilianza kumuona mapema. Enzi za mabanda ya sinema. Alikuwa gani rafiki na wema. She's so cute. Acha wanione mshamba tu. Tutawezi kuipigia honi. Umi na honi namba tu. Kinacho nyuma najifanya.
Shillings, you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711 128 128 or check us on all social media handles Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
kikiwa ananipa vinono mpaka na hisi changanyikiwa. Hongera wake somo mtoto kafundwa katimilia. Wali kwa maini maja darasini na nkirudi nyumbani ananuliza nanze chakula ama mimi. Hapo ndo ananivurugaga kichwa kina niumaga domana nimewaitaga unipe ushauri.
Hadithi hadithi
tamkule
mwenzenu mimi
tamkule
mchumba wangu
tamkule
sise
tamkule.
Hadithi hadithi
tamkule
mwenzenu mimi
tamkule
mchumba wangu
tamkule.
Basi sisemi kanionyesha jua la asubuhi navopenya kwa dirisha na mizungu ambayo sijui amenifundisha shombo la mara amenisafisha kama hoi sijitambui navyojibebisha kanitunza mahaba kamu kutaradita kibaba baba michezo ya makida kida tuna wakera waji mbona utapata shita ni wapesiri labia puto limepata wiba ni longe silong
longa
mwenzenu mi
longa
my baby wangu
longa
mnamlavu.
Adithi adithi
tamkule
mwenzenu mimi
tamkule
mchumba wangu
tamkule
basi sisemi
tamkule.
Adithi adithi
tamkule
mwenzenu mimi
tamkule